codbixiyeyaasha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ku wada qaaradda Aasiya ka soo jeeda ayaa 2 milyan ka badan tii doorashadii 4 sano ka hor, sida lagu qoray warbixin ay daabacday xarunta cilmi baadhista ee Pew. Tiradan korortay ayaa bulshada Aasiya ka soo jeeda ka dhigtay awood codbixin oo kala saari karta Biden iyo Trump oo aad isugu dhow gobollada Arizona, Georgia iyo Nevada, sida ay sheegtay Christine Chew oo arrimaha doorashooyinka u ololeysa.
When campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by
xilli ololayaashu ay raadinayaan codad dheeraada maadaama tiro yar lagu kala badinayo, waxaa tartamayaashu ay run ahaan hadda aad u eegayaan codbixiyeyaasha reer Aasiya. Maxaa yeelay doorashadii 2020-kii 20% dadkii codka bixiyey waxay ahaayeen kuwa markoodii ugu horreysay codaynaya. Haddaba maxaa codbixiyeyaasha reer Aasiya ay ka raadinayaan murashaxa ay doonayaan? VOA-da ayaa dad kala duwan arrintaasi weydiisay. Waa kan Samnaan Kuwem.
To me, I'm looking for a good energy of the president, be able to have good thinking. Right?
Aniga ahaan waxaan doonayaa taagta madaxweynaha, nin awood u leh inuu si fiican u fikiro, go'aamo wanaagsan qaadan kara oo aan sugeynin in shaqaalaha ka hooseeya ay go'aamada u qaataan. Hanganha de Zilfo ayaa iyaduna waxay tidhi,
to me it doesn't matter with the age as long as they could do the work and they could get the
aniga ahaan da'da dan kamalihi hadii uu shaqada si wanaagsan u qabanayo oo muwaadiniinta ka caawinayo inay shaqooyin iyo fursado wanaagsan helaan oo dagaalada naga ilaaliyo arrimahaas ayaa aniga igu weyn. Sofia Omret ayaa iyaduna waxay tiri,
I like to see more younger people in power because they have more time, especially
waxaan jecelahay inaan arko qof da'yar oo xukunka qabta, maxaa yeelay waqti badan bay helayaan marka ay awoodda jirka leeyihiin. Micneedu ma aha in dadka waaweyni ayna waqti helaynin, ee hadda waa waqtigii jiilka yaryar, ayay tiri. Natalia Vu ayaa iyaduna waxay tiri,
I really think that everyone on the presidential ticket,
waxaan run ahaan doonayaa in qof kasta oo xilka madaxweynenimo doonaya uu ka mid ahaado jiilka yaryar. Codbixiyeyaashaas alahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya, kuwa jasiiradda badweynta Pacifica iyo dadka gobolka Hawaii ayaa ah kuwa ilgaara ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda, sida lagu ogaaday ra'yi ururin ay sanadkii hore samaysay wakaaladda wararka ee Associated Press, kuwaasoo 10 qofba 3 ka mid ahi ay sheegeen in hortabintoodu ay tahay sicir bararka iyo arrimaha socdaalka. Waa tan si kam soo dimad.
I think it's more the immigration because I've seen a lot of the Asian community, a lot of being deported back.
Aniga waxay la tahay arrimaha socdaalka, maxaa yeelay waxaan arkay dad badan oo reer Aasiya ah oo dib loogu celinayo dalka Cambodia. Marka waxaan danaynayaa arrimaha socdaalka, maxaan ka samayn karnaa sidii aan dadka uga caawin lahayn arrimahaasi? Javier Engling ayaa isaguna waxa uu yiri,
healthcare, immigration, very important for me.
Daryeelka caafimaadka, arrimaha caafimaadka iyo socdaalka, kuwaas ayaa aniga muhiimiya. In doorashooyinku ay si saxa u dhacaan oo aan la musuqinna, aniga arrintaasi hortabin ayay ii leedahay, ayuu yidhi. Soben Pin ayaa iyaduna waxay tiri, saddexda arrimood ee aniga muhiimka ii ah waa socdaalka, dhaqaalaha iyo dagaalada Ukraine iyo Israel, waayo waxaa laga yaabaa in xiisadda Bariga Dhexe ay kasii darto. Bulshada Maraykanka ee asalan ka soo jeeda Aasiya ayaa kaalin muuqata ku lahayd doorashadii xilliga dhexe gobolka Pennsylvania 2 sano ka hor, waxaana la filayaa in labada olole ee Biden iyo Trump ay culayska saari doonaan gobolkaas marka la gaadho xilliga doorashada madaxtinimo ee bisha November.